down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me.
And to advance this mighty deliberation, I would like to hand the microphone now to our beloved Bishop Dr. Onjoro.
Thank you very much, Pastor Michael.
Asante sana mchungaji Michael.
This is a very important segment.
Hii ni awamu ya muhimu zaidi.
In these deliberations,
katika haya mazungumzo,
I'm going to introduce a very important participant in this discussion.
Naenda kumtambulisha muhusika mkuu zaidi katika haya mazungumzo muhimu.
Pastor Janet Swaka.
Ambaye ni mchungaji Janet Swaka.
Who is actually the overseer.
Ambaye kwa kweli ni msimamizi.
Overseeing this revival we are discussing and talking about.
Ambaye anasimamia huu uvuvio ambao tunanena juu yake.
In the whole of western region of this nation.
Katika maeneo yote ya magharibi mwa nchi hii.
In actual sense.
Na hakika.
She is the head.
Yeye ndiye kiongozi.
Of the ministry of wailing women in this nation.
Wa huduma ya wanawake waombolezaji katika taifa hili.
And I guess as she deliberates today.
Nami nadhani ya kwamba atakapokuwa akinena siku ya leo.
You will understand.
Utapata kuelewa.
Where.
Ni mahali wapi.
The old Bible.
Biblia ya kale.
Meets the modern man.
Inakutana na mwanadamu wa hivi sasa.
Welcome, Pastor Janet.
Karibu mchungaji Janet.
Thank you so much, our beloved bishop.
Asante sana askofu wetu mpendwa.
I'm so happy to be in this studio tonight.
Nafurahia sana kuwa katika studio hizi leo.
That we have had this kesha that has spilled into the morning.
Ya kwamba tumekuwa na kesha hii ambayo imeingia
paka asubuhi. And I believe all the mothers of the nation have been waiting to hear.
Nami natumai kwamba wanawake wote wa mataifa wamekuwa wakisubiri kusikiza.
Because this is very, very important.
Manake hii ni ya muhimu tena
zaidi sana. I want to bless the name of the Lord.
Na kwa hiyo nataka kulibariki jina la
Bwana. That all the mothers should be tuned in now. The women are preparing to go to the market, to go for shopping.
Wanawake wanajiandaa kwenda
sokoni.
But
I want to call on the international women.
Lakini nataka kuwaita
wanawake
wa kimataifa.
Those who are listening to us that they have been listening the whole night.
Wale ambao wamekuwa wakisikiza usiku mzima.
Now I believe.
Sasa ninaamini.
That you are there and we will go together so that we can get the secret to this.
Ya kwamba uko pale na tutaandamana pamoja ili tupate siri katika haya.
And I know.
Nami najua.
That many mothers in different nations apart from Kenya.
Ya kwamba wamama wengi katika mataifa mbalimbali isipokuwa Kenya.
They have been wondering.
Wamekuwa wakijiuliza.
What can we do that we too may be like Kenya?
Tufanye nini ili kwamba nasi pia tuwe kama Kenya?
I want you to know.
Nataka upate kujua.
That for us, in fact, in the first place.
Ya kwamba kwetu sisi mwanzo kabisa.
I'm just a village woman.
Mimi ni mwanamke wa vijijini tu.
But the most important thing.
Lakini cha muhimu zaidi.
Is that you can open your heart for the Lord to have a way in your heart.
Ni ya kwamba waweza kumfungulia Bwana moyo wako apate njia.
And for us,
na kwetu sisi,
we only had a rumor.
Sisi tulipata tu uvumi.
Of it when it reached in Kakamega.
Uvumi wa haya ilipofika Kakamega.
And we heard that the Lord had sent a prophet.
Na tukasikia kwamba Bwana alikuwa amemtuma nabii.
And this prophet of God,
na huyu nabii wa Mungu,
was saying that the land of Kenya was going to have earthquakes, bloodshed and all manner of these things.
Alikuwa akitangaza kwamba Kenya itakuwa na matetemeko ya ardhi, umwagaji wa damu na vitu hivi vingine vyote.
And as a mother,
na kama mama,
you know, women always are very keen when they hear something.
Wanawake kwa kawaida ni makinifu sana wakisikia
kitu.
We
listen very carefully.
Tunasikiza makini sana.
And we realize,
na tunatambua,
that if there's going to be bloodshed and earthquakes, the people who are going to suffer are women.
Ya kwamba ikiwa kutakuwepo na matetemeko ya ardhi na umwagaji wa damu, watakaoumia ni wanawake. wanawake.
So he was asking Kenya to repent.
Na kwa hivyo alikuwa akiuliza Kenya ikatubu.
And return to the Lord.
Na kumrudia Bwana.
And so we were called in a stadium.
Na kwa hivyo tukaitwa uwanjani.
And we went there thinking we are just going to meet any other speaker.
Na tukaenda kule tukidhania kwamba tuenda kukutana na mnenaji mwingine tu.
We did not know that this is the end time prophet that is preparing the church for the coming of the Lord.
Hatukujua hata kidogo ya kwamba huyu ni nabii wa nyakati za mwisho anayemwandalia Bwana njia.
So he was asking us to return to righteousness and holiness.
Na kwa hiyo alikuwa akituuliza kwamba turudi katika utakatifu na uhaki.
You who are listening to me out there.
Wale ambao mnanisikiliza kule nje.
In many nations.
Katika mataifa mengi.
Canada.
Canada.
USA.
USA.
Switzerland where we were recently.
Uswizi tulikotoka hivi majuzi.
Sweden.
Sweden.
And all nations.
Na mataifa mengine yote duniani.
I want you to know.
Nataka mkapate kujua.
That when he started telling us to return to the Lord.
Ya kuwa alipoanza kutuambia kwamba tukamrudie Bwana.
We wondered how are we going to return to the Lord.
Tulijiuliza maswali kwamba je ni vipi tutamrudia Bwana.
But you know it is such a bad thing.
Lakini wajua ni kitu kibaya mno.
If a nation goes astray.
Ikiwa taifa laweza kupotoka.
That means that nation is going to a bad destiny.
Kumaanisha kwamba hilo taifa linaenda pabaya.
So you who are listening to me out there in many nations.
Na kwa hivyo wale ambao mnanisikiza kule nje katika mataifa
mengi.
Be
careful not to miss your hour of visitation.
Makinikeni msije mkakosa saa yenu ya kutembelewa.
Because if you miss your hour of visitation.
Manake ukishaikosa saa yako ya kutembelewa.
You'll end up in a wrong place.
Utaishia pabaya.
And so as he came to Kakamega.
Na kwa hivyo nabii wa Mungu alipokuja Kakamega.
On a sunny summer day.
Katika siku ya jua angavu.
We saw what we had never seen.
Tukaona kile ambacho hatujawahi kuona.
We saw the events of 1 Kings 18 taking place.
Tuliona matukio ya wafalme wa kwanza 18 yakitendeka.
For the first time we saw what a true prophet can do.
Kwa mara ya kwanza tukaona kile ambacho nabii wa kweli aweza kufanya.
He spoke to the heavens.
Alizinenea mbingu.
He spoke to the earth.
Akainenea dunia.
And he said, "Listen to me, heavens."
Na akasema nisikize mbingu.
It was so dry.
Ilikuwa kavu kweli kweli.
But he commanded the heavens and the rain fall.
Lakini akaamrisha mbingu na mvua ikanyesha.
In 1 minute.
Katika dakika moja tu.
And you know what?
Na mwajua nini?
It just fell in the stadium where the meeting was.
Ilinyesha uwanjani peke yake ambako mkutano ulikuwa.
A glorious spiritual rain.
Mvua ya utukufu ya kiroho.
That even brought healing to some of our pastors when they watched the DVDs afterwards.
Ambayo pia ilileta uponyaji kwa baadhi ya wachungaji wetu walipotazama kanda baadaye.
One of our pastors who pastors the church in Kasarani received healing out of watching that DVD.
Moja wapo ya wachungaji wetu anayehudumu Kasarani akapokea uponyaji baada ya kutazama hiyo DVD.
Nobody had prepared us.
Hakuna mtu aliyekuwa ametuandaa.
Because when we saw all these things.
Manake tulipoyaona haya matukio yote.
We reached a point where we said now.
Tukafikia mahali pa kusema sasa.
We may not understand.
Labda tusielewe.
But we need to think very carefully with these events.
Lakini itatubidi tufikirie sana mambo haya.
When he spoke to the heavens and the rain came.
Aliponenea mbingu na mvua ikanyea.
We just fell down and we were shocked and we wept. Seriously.
Tulianguka chini tukashtuka tukalia machozi kweli kweli.
And after speaking to the heavens.
Na baada ya kuzinenea mbingu.
He raised an altar in that stadium.
Akainua madhabahu katika uwanja huo.
And as he raised that altar.
Na alipoyainua madhabahu
that
hayo.
That altar is still powerful even up to today.
Madhabahu hayo ni yenye nguvu mpaka wa leo.
Then we remembered.
Alafu tukakumbuka.
That if this events of 1 Kings 18 has happened.
Ya kwamba ikiwa matukio haya ya wafalme wa kwanza 18 yametukia.
Then we need to take this matter very very seriously.
Basi itatubidi tukachukulia swala hili kwa kumaanisha zaidi.
Of the nations.
Wanawake wa mataifa.
I know this prophet might have visited your nation.
Najua kwamba yawezekana nabii huyu ametembelea taifa lako.
But you did not understand.
Lakini haukuelewa.
But now you can be able to reach this radio.
Lakini sasa waweza kusikiliza hii radio.
And you can hear everything he's speaking.
Na waweza kusikiza kila kitu anachosema.
I want to ask you to go back and reconsider what you heard.
Nataka nikuulize tena, rejelea ukafikirie kile ulichosikia.
Because when we heard as a nation of Kenya.
Manake tuliposikia kama taifa la Kenya.
We were called for repentance at Uhuru Park.
Tukaitwa kwa ajili ya toba kule Uhuru
Park. But when we went there.
Lakini tulipokwenda kule.
We also like other nations, we took things lightly.
Sisi pia kama mataifa mengine tukachukulia mambo hivi hivi tu.
And we repented, you know, lightly. We did not repent from deep down in our heart.
Na tukatubu juu juu tu, hatukutubu toka kilindini mwa mioyo yetu.
And yet there was a fall in the church.
Ili hali kulikuwepo na mwanguko kanisani.
Because the prophet had been sent to tell us to repent that we may return to holiness.
Manake nabii wa Mungu alikuwa ametumwa tuambie kwamba tukatubu na tukarudi kwa utakatifu.
That we may repent and return to righteousness.
Ya kwamba tutubu na kurudia utakatifu.
That there was a fall in worship in the church.
Ya kuwa kulikuwepo na mwanguko katika ibada kanisani.
So as mothers in the land,
na kwa hivyo kama wamama wa
inchi, we started to think twice and pursue this matter.
Tukaanza kutafakari mara mbili na kufuatilia hiki kitu.
Whereby we realized,
ambapo sasa tulitambua,
that the scripture of Jeremiah 9 verse 17,
ya kwamba andiko la Yeremia mlango wa 9 mstari wa 17,
which says call for the wailing women,
linalosema kwamba waiteni wanawake waombolezaji,
let them wail over us,
wacha wakaomboleze juu yetu.
The current priesthood,
ukuhani wa hivi sasa,
and everybody who was there at that time,
na kila mtu aliyekuwepo wakati huo,
did not see the matter with gravity.
Hawakuchukulia swala hili kwa uzito.
So we decided to start wailing.
Kwa hivyo tukaamua kuanza kuomboleza.
And we gathered.
Na tukakusanyika.
Because we realized this was an awakening to us.
Manake tulitambua kwamba huu ni mwamsho kwetu.
And so we gathered as mothers and started to repent.
Na kwa hivyo tukakusanyika kama wamama tukaanza kutubu.
We did not know how to synthesize all this.
Hatukujua jinsi ya kuyachukua haya yote.
We did not know how to comprehend it.
Hata hatukujua jinsi ya kuelewa.
But we went back to our homes and realized that if we are not very careful,
lakini tukarudi makwetu na kutambua kwamba tusipo makinika vizuri,
it is we and our children who are going to suffer.
Ni sisi na watoto wetu tutakaoteseka.
Those women who are listening to me out there,
wale wanawake wanaonisikiza hivi sasa kule,
they are in many nations,
wako katika mataifa mengi.
Please kindly I ask you,
tafadhali na waombeni,
know that if you want revival of the end time to reach your nation,
jua ya kwamba ikiwa unataka uvuvio wa nyakati za mwisho kufika katika taifa lako,
then women have a central role to play.
Wanawake basi wana jukumu la shina kabisa la kutekeleza.
Women are mothers.
Wanawake ni wamama.
Every man is a child of a woman.
Kila mwanamume ni mtoto wa mwanamke.
So if women can preach repentance,
na kwa hivyo ikiwa mwanamke anaweza kuhubiri toba hata katika jamii zao,
and all these people repent,
na watu hawa wote watubu,
then the light of the Lord,
basi nuru ya
Mungu, be able to shine in this family.
Itaweza kung'aa katika jamii hizi.
Not only in the families,
na si katika jamii
pekee, but in communities and even in nations.
Lakini katika jumuiya na mataifa.
Both, you know, at a low level and even internationally.
Katika viwango vya chini na kimataifa.
So as we went back to our homes,
na kwa tuliporudi makwetu,
we realized that all we wanted to do,
tukatambua kwamba kile tulichotaka
kufanya, we needed to wait,
ni kwamba tulihitajika kuomboleza,
to be able for this prophecy not to be fulfilled,
ili kwa unabii huu usije ukatimie.
Because the prophecy had said the blood will flow.
Manake unabii ulikuwa umesema kwamba kutakuwepo na kutiririka kwa damu. Kwa hivyo tukataka kumwambia Bwana,
if you can consider a mother,
ikiwa unaweza kumfikiria tena mwanamke,
please spare our children.
Tafadhali hifadhi watoto wetu.
Bring this understanding, this awakening even to the servants of God.
Leta ufahamu huu hata kwa watumishi wa
Mungu. Even to our children.
Na hata kwa watoto wetu.
They may see that this is from the Lord.
Ili kwamba waone hii yatoka kwa Bwana.
This is not from any other preacher, like, you know, preachers have come, but not like this particular prophet of God, the prophet of the end time.
Ya kwamba hii si kama kutoka kwa wahubiri wengi ambao walikuwa wamekuja.
And so what we did,
na kwa hivyo kile ambacho tulifanya,
we decided to go back to Jeremiah 6:26.
Tukaamua kurudia Yeremia 6:26.
The Bible says,
ambako Biblia inasema,
put on sackcloth and wail like you are wailing for your only son.
Ya kwamba mujivike magunia na kuomboleza kana kwamba mnamlilia mwana wa pekee.
Jeremiah 9:17 up to down 21 says, even teach your daughters how to wail.
Yeremia mlango wa 9:17 mpaka 21 inasema kwamba hata fundisheni mabinti zenu jinsi ya kuomboleza.
But now 6:26.
Lakini sasa 6:26.
Says, put on sackcloth and wail as you are wailing for your only son.
Anasema kwamba vaeni magunia, ombolezeni kwa kilio cha uchungu kana kwamba mnamlilia mwana wa pekee.
You know, when you wail for an only son,
wakati unamlilia mwanao wa pekee,
you wail like you don't have tomorrow.
Unalia kana kwamba hauna hapo kesho.
The truth is that actually we went back to the old biblical way.
Ukweli ni kwamba tulirudia njia za kale za kibiblia.
We decided that we shall salvage our nation.
Tukaamua kwamba tutaokoa nchi yetu.
And we wore gunny sacks, true sacks that are of the old.
Na tukavalia magunia ya kweli ya halisia ya kitambo.
Even women who are professors and, you know, men, they wore sackcloth.
Hata wanawake ambao ni maprofesa, hata wanaume wakavalia magunia.
At the moment we are not wearing.
Wakati huu hatuvalii.
But out of that,
lakini tokana na hiyo,
something came out.
Kuna kitu kilitokea.
And it's what you are seeing now on the global TV concerning our nation.
Na ndicho unakiona kote kote duniani juu ya taifa hili.
We know that when you choose God,
tuajua kwamba unapomchagua Mungu,
and when you know the stature of a kind of prophet that we have now,
na ukijua kiwango cha nabii kama huyu tulionaye sasa,
you will speak to yourself
utajinenea,
that if he visits our nation,
ya kwamba ikiwa
atatembelea taifa letu, very very careful with every word that he speaks.
Tutamakinika sana zaidi na kila neno asemalo,
because the words of a prophet never die.
Manake maneno ya nabii hayafi,
they are eternal,
ni ya milele.
So I want to ask you, mothers of the nations,
kwa hivyo nataka kuwaulizeni wa mama
wa mataifa, be very very careful.
Tafadhali makinikeni,
even if he steps
sana
there for 1 hour,
hata kama atakuja huko kwa saa moja tu,
just exactly every word that comes from his mouth,
chungeni kila neno linalotoka katika
kinywa chake, because he speaks nothing of his own,
maana haneni chochote chake.
Everything he speaks is from the throne of God,
kila kitu anachonena kinatoka katika kinywa cha Mungu. Unachoweza kuokoa taifa lenu.
Recently, when he spoke of the USA earthquake,
na hivi juzi aliponena juu ya tetemeko la ardhi la Marekani,
and the floods,
na mafuriko,
have you ever heard the White House, you know, being evacuated ever since the world was made?
Je, wewe umewahi kusikia White House watu wakiondolewa tangu ulimwengu kuumbwa?
This is the first time.
Huu ndio wakati wa kwanza.
And so I know,
na kwa hivyo najua,
that this is a serious matter.
Kwamba hili ni jambo.
If you can see the White House being evacuated,
kama unaweza kuona White House,
that means Jesus is coming.
Kumaanisha kwamba Yesu
anakuja. That means we need to awaken ourselves, you know, to be sensitive to every word that comes from that mouth.
Hiyo inamaanisha kwamba tunapaswa kuamka na kuzingatia kila neno litokalo katika
kinywa chake. A prophecy comes out after 3 hours.
Unatolewa baada ya masaa matatu unatimia.
And so I want you to know, a mother outside there,
na kwa hivyo mama, nataka ujue kule
nje, as you are listening to me,
wakati unanisikiza,
know that your nation,
jua kwamba taifa lako,
the blood of your nation is in your hands,
damu ya taifa yako
ndiyo mikononi mwako. If you choose to seek the Lord,
ukichagua kumtafuta Bwana,
if you choose to bring revival,
ukichagua kuleta uvuvio,
you can bring it,
waweza kuleta.
If you choose to go the Bible way,
ukichagua kwenda sawa sawa na Biblia,
the revival of your nation,
uvuvio wa taifa lako,
the Lord is depending on you,
Bwana anakutegemea.
You don't have to be so senior, learned or simple,
si lazima uwe na cheo, umesoma manini.
Only what you need is to give your heart,
unachohitajika tu ni kutoa moyo.
Genuinely give your heart,
kihalisia, kikweli toa moyo wako.
Conceive this baby,
aweze kuchukua huyu mtoto,
and make sure you don't abort it,
na hakikisha kwamba hautamwacha.
Because if you abort,
manake ukiavya,
the Lord will ask you, where is the baby of revival?
Bwana atakuuliza kwamba yupi mtoto wa uvuvio.
Precious listeners,
wasikilizaji wa dhamana,
remember always, for a revival to be, there's always a price to pay.
Kumbukeni kwamba kila mara kwa uvuvio kuwepo, lazima utalipa gharama.
If you look at the nation of Israel,
ukitazama taifa la Israeli,
they always humbled,
kila mara walinyenyekea,
and there was revival,
na kukakuwepo.
Or
na
if they didn't,
ama kama hawa
was judgment,
kukakuwa na hukumu.
And so as a woman,
na kwa hivyo kama mwanamke,
in whatever nation you are,
katika taifa lolote,
whatever status you hold,
katika cheo chako chochote,
let us learn to open our hearts,
wacha tukakimbilie
and humble genuinely before the Lord,
na kunyenyekea ukweli mbele za Mungu.
When we humbled in Kenya,
tuliponyenyekea hapa Kenya,
when we humbled and listened to the prophet of God,
tuliponyenyekea na kumsikiliza nabii wa Mungu,
we did not know that every word that was coming from his mouth would be fulfilled,
hatukujua kwamba kila neno litokalo katika kinywa chake litatimizwa.
But when we saw it,
lakini tulipoyaona,
in our little, you know, waking up and falling, we now decided we will stand.
Katika kusimama kwetu kidogo na kuanguka, tukamua kwamba mara hii sasa tutasimama.
We thought it was for men,
tulidhania ilikuwa ya mwanadamu.
But we did not know that the voice of the Lord is speaking,
lakini hatukujua kwamba sauti ya Mungu ilikuwa
inanena. So we decided we shall take this and, you know, respect this revival,
na basi tukamua kwamba tutashika hii na tukaheshimu huu uvuvio.
Because a woman has a very key role in the birthing of revival of a nation,
manake mwanamke ana jukumu la muhimu zaidi katika kuzalisha uvuvio wa taifa.
You can choose, precious listeners who are women, you can choose to wear sackcloth,
unaweza kuchagua, wasikilizaji wa kike, kuvalia gunia.
We chose to wear this sackcloth,
tulichagua kuvalia hili
gunia, and we moved from town to town,
na tukasonga toka mji hadi mji,
wailing and calling to the name of the Lord,
tukiomboleza na kuliitia jina la Bwana,
that the Lord may have his way,
ya kwamba Bwana na akatende mapenzi.
We visited various places,
tulitembelea maeneo mbalimbali,
and we wailed over this nation,
na tukaombolezea taifa hili,
and out of that,
na kutokana na hayo,
the Lord has brought this revival,
Bwana ameuleta huu uvuvio.
And indeed, when the prophecy on judgment was fulfilled,
na hakika wakati unabii wa hukumu ulipotimia,
it is the women and children who suffered most,
ni wanawake na watoto walioumia zaidi.
All of you heard about Kenya,
nyote mlisikia habari za
you
Kenya.
Know how we entered the IDP camps,
unajua vile tuliingia katika kambi za
wakimbizi. You know how there was a lot of bloodshed in this nation,
na mnajua jinsi kulikuwa,
so
na umwagaji
wa damu. You can learn from us and decide not to enter in the same place,
kwa hivyo unaweza kujifunza toka kwetu na uamue usiingie pale,
but you don't end up in the same place,
ya kwamba usiishie pale pale.
You can choose to obey,
unaweza kuchagua kutii.
You can choose to humble yourself,
unaweza kuchagua kunyenyekea.
Precious listeners,
wasikilizaji wa dhamana,
I have gone with the prophet of God in very many nations.
Nimeenda na nabii wa Mungu katika mataifa mengi sana.
And I have seen how the Lord engages the nations.
Na nimeona jinsi Mungu anayazungumzia mataifa.
Because my cry is this.
Manake ombi langu ni hili.
I wish you women, you would be very, very keen on every word that comes from the mouth of the prophet.
Natamani kwamba wanawake munge makinika sana sana juu ya kila neno litokalo katika kinywa cha nabii.
Because.
Kwa sababu.
When you are keen,
wakati unamakinika,
you will be able to get all that the Lord wants you to get.
Utaweza kukamata kila kitu ambacho Bwana anataka ukishike.
You see the humility that is found in Isaiah 53.
Unaona ule unyenyekevu upatikanao katika Isaiah 53.
Jesus Christ himself wore the sackcloth for us.
Yesu Kristo mwenyewe alituvalia gunia.
And so it may look primitive, yes.
Na basi yaweza kuonekana ya kikale.
But the Lord is asking us to go back to the primitive ways of the Bible.
Lakini Bwana anatuliza kwamba turudi katika njia za zamani za Biblia.
And that is the only remedy for us.
Na hiyo ndio suluhisho ya pekee kwetu.
Precious listeners,
wasikilizaji wa dhamani,
recently the Lord privileged me to accompany the prophet of God.
Hivi juzi Bwana alinitunukia kuandamana na mtumishi wa Mungu nabii.
And we went to Geneva.
Na tukaenda Geneva.
And when we reached there,
na tulipofika kule,
I cried for the women of Geneva.
Nikawalilia wanawake wa Geneva.
Because I said, Lord,
manake nilisema Bwana,
I wish they have gotten it.
Naomba kwamba wameishika.
Because even if it is 1 hour,
manake hata kama ni saa moja
tu, and you get it,
na uipate,
you conceive the burden,
na ushukuru
the
ule mzigo,
zeal, you know, topples up everything.
Ari iweze,
then you decide that you will not let go. You will stand in for Geneva, even if it's you alone.
Alafu utaamua kwamba hautakata tamaa, utasimama kwa niaba ya Geneva hata kama ni wewe mmoja peke yako.
When the Lord asked Switzerland,
wakati Bwana aliuliza Switzerland,
is there any mother in Switzerland?
Je, kuna mwanamke yote
Switzerland? And he finds this one mother saying, Lord, I will not keep quiet until Switzerland comes back to you.
Na apate mwanamke mmoja tu atakayesema kwamba Bwana sitakata tamaa hadi Uswizi.
The Lord will always respect that.
Bwana lazima ataheshimu hiyo.
Because the Lord is always having a soft heart for a mother.
Manake Bwana ana moyo mwepesi kwa mama.
Because always the Lord works with a mother.
Manake Bwana hufanya kazi na mama.
You have read examples in the Bible.
Mumesoma mifano kwenye Biblia.
How mighty women like Deborah and Jael, what they did.
Jinsi wanawake wa nguvu kama kina Deborah, Jael, kila ambacho walifanya.
They chose the Lord.
Walimchagua Bwana.
And they killed soldiers in the army.
Na wakaua wanajeshi.
Not because they had the strength.
Si kwamba walikuwa na nguvu.
But the Lord was behind them.
Lakini Bwana alikuwa na wao.
Praise the name of the Lord.
Jina la Bwana nalitukuzwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
So precious listeners.
Na kwa hivyo wasikilizaji wa dhamani,
I believe.
Ninaamini
that you are going to cry for your nation.
Ya kwamba utalilia taifa.
At the moment,
wakati huu,
I know where we are going now.
Najua pale ambapo tunaenda sasa.
Every people will cry for their own people.
Ya kwamba kila mtu atalilia watu wake.
Because in Kenya,
manake hapa Kenya,
it is we the women,
ni sisi wanawake,
that
ambao,
you know, cried for this nation.
Walililia taifa hili.
And you people, you can cry for your nation.
Na ninyi watu mnaweza kulilia
taifa hili. Time is going to reach.
Wakati utafika.
When you cannot call for Kenya to cry for Switzerland.
Ambapo hautalilia Kenya,
when you try to call Kenya, Kenya will tell you, we are also crying for ourselves.
Ukijaribu kuita Kenya, itasema
when you try to call maybe Uganda, Uganda will tell you, oh, we are also in trouble.
Ukiitia Uganda, watasema
so I want to call you women.
Kwa hivyo nataka kuwaitia wanawake.
Stand up and have an iron face.
Inukeni muwe na uso chuma.
And face the, you know, the enemy.
Na mkabiliane na
and make sure you cry until your nation goes back to the Lord.
Na hakikisheni mnalia paka mataifa
yenu. Because I know, the Lord always backs a woman.
Bwana kwa kawaida anamunga mkono.
The Lord always has a soft center for a woman.
Bwana ana moyo mwepesi kwa mwanamke.
We are women from the village.
Ni wanawake tu sisi
but
toka
kijijini.
Lakini tuko
we
hapa.
We ask the Lord.
Tunamuuliza Bwana.
Are you looking for the ones in town or the learned ones?
Je, unawatafuta wa mijini ama waliosoma?
But we say if you are looking for just a soul.
Lakini tukasema kama unatafuta
tu nafsi. We are available.
Basi tupo.
Praise the name of the Lord.
Jina la Bwana li
hallelujah.
Hallelujah.
And so we thank the Lord so much.
Na kwa hivyo tuwashukuru Bwana sana.
We know that you are going to take up this role.
Tunajua kwamba utachukua hili jukumu.
Bravely.
Kwa ujasiri.
Without wavering.
Bila kuyumba yumba.
Without seeking an opinion of man.
Bila kutafuta hoja
with
za
mwanadamu. The zeal of the Lord.
Na ari ya Mungu.
And the power of the Holy Spirit.
Na nguvu za Roho Mtakatifu.
Will help you.
Atakusaidia.
To do all these things.
Kufanya mambo haya yote.
Because after all,
maana baada ya,
your nation belongs to the Lord.
Taifa lako ni la Bwana.
Your nation is not yours.
Taifa lako si lako.
Your children belong to the Lord.
Watoto wako ni wa Bwana.
And for revival to visit your nation.
Na kwa uvuvio kuja katika taifa lenu.
Many women are asking.
Wanawake wengi wanauliza.
To come to Kenya.
Ya kwamba waje Kenya.
To see the end time revival.
Wakaone uvuvio wa nyakati za mwisho.
But you can cry for your nation.
Lakini waweza kulilia
taifa lako. I remember how I came on board.
Nakumbuka vile niliingia.
We were crying down there in the village.
Tulikuwa tunalia tu huko chini
vijijini. And the Lord spoke to his prophet.
Na Bwana akamnenea nabii
wake. There is a woman in the village.
Kwamba kuna mwanamke vijijini.
You don't have to come and copy. We never copy it anyway.
Si lazima uje uige
manake atupiga popote. But the Lord Almighty.
Lakini Bwana mwenyewe.
The faithful one.
Mwaminifu.
He saw us in our small, you know, villages.
Alituona katika vijiji vyetu vidogo vidogo.
And said they can be able to cry.
Na akasema wanaweza
kulia. So we came on board.
Na kwa hivyo tukaingia.
Praise the name of the Lord.
Jina la Bwana litukuzwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
So precious listeners.
Kwa wasikilizaji
wangu. I just want to encourage you.
Nataka niwahimize.
Don't give up.
Musikate tamaa.
And out of our crying.
Natokana na kilio
chetu. We cried so much.
Tulilia kweli.
And we taught our daughters how to cry.
Na tukawafundisha binti zetu jinsi ya
kulia. Everybody cried.
Na kila mtu akalia.
And out of this.
Natokana na hii.
We birthed out this baby.
Tukamzalisha huyu mtoto.
Of revival.
Wa uvuvio.
That you can see now.
Ambaye waweza kumuona.
And we have travailed.
Na tumeumia.
So please also travail.
Kwa hivyo nawe pia tafadhali ugua.
Don't leave the revival baby be aborted.
Usiwache huyu mtoto
uvuvio. Or give birth when the baby is dead.
Ama azaliwe kama
you have to give birth to a revival baby who is sound, kicking with all the senses alive.
Ni lazima uzae mtoto uvuvio ambaye yuko
hai. Where is the name of the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
The Lord bless you so much.
Bwana awabariki sana.
The Lord love you so much.
Bwana awapende
sana. May the Lord birth this zeal of wailing in you.
Bwana na akazalishe ari hii ya kuomboleza ndani yako.
That you may be able
ya kwamba na mkaweze
to wail non-stop.
Mukaomboleze mfululizo.
Because he is willing.
Manake ana hiari.
And he's looking for somebody.
Na anatafuta mtu.
To team up with.
Wa kuungana na
yeye. To bring nations back to him.
Na kuleta mataifa kwake.
Remember he wants the nations.
Kumbuka kwamba anataka
mataifa. It is not about one person.
Si juu ya mtu mmoja.
It's about the nations.
Lakini ni juu ya
mataifa. They belong to the Lord.
Mataifa ni ya Bwana.
Women.
Wanawake.
How can you be in peace?
Mwawezaje kuwa katika amani?
Let me just ask you a question.
Wacha niwaulize swali.
How can you be in peace?
Mwawezaje kuwa katika
when
amani?
When your sons are homosexuals.
Wakati wana wenu ni
mashoga. Your daughters are lesbians.
Mabinti zenu ni wafia.
They are in drugs.
Wako kwa madawa ya
kulevya. And you feel nothing.
Na hawisi chochote.
That is dangerous.
Hiyo ni hatari.
Today.
Leo.
You have to conceive the burden of your children.
Lazima ukachukue.
Who will cry for your sons?
Ulilia watoto wako.
If you don't cry for your sons.
Usipowalilia watoto wako.
They will end up in hell together with you.
Wataenda jehanamu.
And they will ask you, mommy.
Na watakuliza mama,
what happened?
Nini ilitendeka?
Why did you teach us?
Kwa nini hukutufunza?
It is you who is supposed to teach your children.
Ni wewe uwafundisha
watoto. Wail for your children.
Lilia watoto.
That they may
wako.
Not be homosexuals.
Kwamba wasiwe mashoga.
That they may not be lesbians.
Ya kwamba wasiwe
wafia. That drugs may not finish them.
Kwamba madawa ya kulevya.
That they may not be devil worshippers.
Ya kwamba wasiabudu shetani.
Women.
Wanawake.
When God gave us children.
Wakati Mungu alitupa watoto.
He gives us the responsibility.
Anatupa jukumu.
To lead them to the Lord.
Kuwaongoza kwa Bwana.
And now.
Na sasa.
If you are just contented.
Ikiwa umeridhika.
You know, Isaiah 32.
Isaiah 32.
From verse 11 there.
Kuanzia mstari wa
11. The Bible says.
Biblia inasema.
You complacent women of Jerusalem.
Ninyi wanawake mlioridhika wa
Yerusalemu. Now I want to ask you.
Sasa nataka nikuulize.
Have you become complacent?
Je, umeridhika?
Why is it that you are comfortable?
Kwa nini umestarehe?
And your son is in drugs.
Na mwanao yuko katika madawa
ya
kulevya.
When God gave us children.
Wakati Bwana alitupa watoto.
He gave us children that you know we may take up the responsibility of leading them to the Lord.
Alitupa watoto kwamba tuchukue majukumu ya kuwarejesha kwa Bwana.
Even if you have never given birth to a child.
Hata kama haujawahi
kuzaa. You have given birth to a spiritual child.
Umezaa mtoto.
Lead that child to the Lord.
Muongoze.
Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
I hope you have not gone to the market or you have just arrived.
Natumai haujaenda
sokoni. We are talking about women.
Tunanena juu ya
returning their nations to the Lord.
Wakirejesha mataifa yao.
We are talking about women.
Tunanena juu ya
crying over their children.
Wakililia
that they may know the Lord.
Ya kwamba wakamjue Bwana.
You know, for a woman,
kwa mwanamke,
you never say die.
Hauwezi kusema kufa.
That means you never give up.
Kumaanisha hauwezi kukata.
You keep on trying.
Unaendelea
kujaribu. Even if he keeps on taking drugs.
Hata kama ataendelea
kukua. You keep on trying.
Unajaribu
tu. One day he will stop taking the drugs.
Siku moja ataacha.
And he will remember my mother cried to the Lord.
Mama yangu alimlilia
Bwana. One day he'll come out of homosexuality.
Siku moja atatoka
kwa. And he will remember
na atakumbuka.
My mother cried to the Lord.
Mama yangu alimlilia
Bwana. Never say die.
Usiwahi kusema.
Never give up.
Usiwahi kukata tamaa.
Just that spirit that you go with in the maternity ward.
Ile tu roho ambayo unaingia nayo kwa maternity.
You have to push until the baby comes out.
Unasukuma mpaka mtoto.
You don't go to inquire from your friend.
Hauendi kuulizia
rafiki. Where has your baby reached?
Kwamba mtoto wako amefika.
Everybody's focused.
Kila mtu ana lengo.
So this ministry.
Kwa hivyo hii huduma.
It needs focusing.
Inahitaji kulenga.
Conceiving the zeal.
Kuchukua ile ari.
And the burden.
Na mzigo.
And then you focus on the Lord.
Alafu unamlenga Bwana.
Many times.
Wakati mwingine.
The Lord will save a child.
Bwana atamuokoa.
Because he's answering the prayers of the mother.
Bwana anajibu maombi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the name of the Lord.
Jina la Bwana
litukuzwe. Mothers of the nations.
Wa mama wa mataifa.
Never give up.
Musiwahi kukata
tamaa. Even if they are drunkards.
Hata kama ni walevi.
Never give up.
Musikate tamaa.
Even if they are in homosexuality.
Hata kama wako kwa ushoga.
Never give up.
Musikate tamaa.
Maybe you have been tired.
Labda umechoka.
You've been praying and you say now what will happen.
Umekuwa ukiomba unasema
they are not changing.
Hawabadiliki.
The Lord has not given up on you.
Bado Bwana hajakata tamaa.
Why should you give up on the children?
Kwa nini wewe ukate tamaa juu ya
watoto? Continue pressing on.
Endelea, endelea.
And the Lord will come through.
Na Bwana atakulinda.
The Lord bless you.
Bwana awabariki.
What I long for, righteousness is what I need.
Be holy,
so do you want.